Nɔnɔmetata wui asiekelia, Mawu ƒe aƒe. David wɔ nuvɔ ɖe Mawu ŋu, gake elɔ Mawu eye wòdi be yeasubɔ Mawu. Edi be yeatu xɔ gã aɖe na Mawu, afi si woasubɔ Mawu le. Gake Mawu gblɔ bena, menye wòe atu xɔ nam o, elabena ewu ame geɖewo. Adzi vi ŋutsuvi woayɔe be Salomo, eya enye ame si atu xɔ nam. Maɖo eƒe fiaɖuƒe anyi tegbetegbe. David dra nu geɖe ɖo hena Mawu ƒe xɔ la tutu hafi ku, gake Salomo enye ame si tu xɔa. Mawu ƒe xɔ ma nyakpɔ ŋutɔŋutɔ. Wotsɔ ƒe adre hetui. Israel dukɔ subɔ Mawu le xɔ sia me le Yerusalem. Ƒe alafa alafa geɖewo. Womeŋlɔ ble kpɔ be David enye yewo ƒe fia xɔŋkɔ tɔwu o.